jamani penzi wangu mimi mixa bifu. Kila siku nakagua simu wivu, yani mi penzi wangu mimi ata siongei. Weleta uchizi ndo utajua sele, yani mi penzi wangu mimi ano kuachana. Ukileta kuachana na mtafutia lawama, eti baby tuachane. We nani kasema tuachane? We mbona mapema? Kwanza moja siachwi, mbili siachwi, tatu siachwi, nne na tano siachwi. Siku zomi ndonacha, ndonacha, eti levi naniacha, unaniacha. Haiwezekani, haiwezekani. Baby wangu nikuambie, nikueleze, tatizo so kuanzisha mahusiano na mi, shida ni kuachana. Ushariwo, ushariwo, bifuilo, bifuilo. We masela wauni shemeji yenu, eti tuachane niachie city. We masela wauni shemeji yenu, eti tuachane niachie city. Mama Tai, wakumuitaga Mama Tai sasa.